Mtoto mdogo, uchi ni bigi, joki kuru slomo, tire rakishwi, kona stoko donom, na skusi masiki, na kulombo tombo, na sika rafiki, nenda ikonga na biti, na staki na sibi, nina stoko na titi, kuja nkunini, kikwangu nkona tv, pili mvipindi, au nitaka rikiji, chupi maso chili.
Kuna baridi situ roje pon mi yad. Work it, anapenda niki work it hard. Really bad mind, pewa maluna deserve. Weka weka, na mwekele haji njivas.
Kuna a lot on my plate kama kabuda. Jana kona jen, leo naseto kona nyambura. Bunda kama ten, kabla nipandishe kwa jukwa. Lini piga head, dika bide shike kaluma. Napenda waze, skuze na kataga mashuja. Sufa kona steak, kanafanya mbugi na zuba. Kabla nkuje set, lazima banje hali ya manguna. Mwenye neza bend, mwenye neza pula kakumba.
Later.